najimsafi.com.
What is your name?
My name is a big name. Sipolelewa lazima ugame. Sifananishe na majina yenu. I am. This is my name.
Shiny, una shiny, kila designi.
Define, nine, you need an SEO whiny. Ni mambo ya beli na kaini, kwenye matope kucheza combine. Sifa ya dola ina decline, simu ya mola itumi line. Please madam, wenipe utamu, watoto wa sasa awana nizamu. Na isku show kwa kilogram, na isku go, na isku come. Heshima salamu, na ngoja kwa hamu, nataka watu wote wanifahamu. Kama ni filamu, uze kwa zamu, kuto wanadamu ni mambo alamu. Kama binadamu na kili timamu, kwa nisa sauwa buduma sanamu.
Wenda laba awana ufahamu, vitu vizuri uwaga vitamu. Taji kuludi enziza adamu, maana fanya mavitu alamu.
Kidume unaji ita endisamu, zako unaji ita lostamu. Mchezaji mzuri ni mwenye nizamu, na kati ya Simba na Yanga Azam ni nani mkali wa Dar es Salaam. My name is a big name. Sipolelewa lazima ugame. Sifananishe na majina yenu. I am. This is my name.
This ni mola anaku bless.
Yes, ni mola anani bless. Mziki mikwangu mepesi. Chenga Ronaldo magoli ka Messi. Niendele nisiendele. Nikiendelea nitapata kesi. Nipe nibie nitoe stress. Nipe banana savana inesi. Kami tamia ukiona ifesi. Kanya dania usiku jilesi. Utachuachia ni fulu kinyesi. Utashudia ukili kalia. Yani kama liver anavo mtia. Na kuumagia ndugu yake chesi.
Same time uweleweki. Tuna kuchola bado ucholeki. Same time uwelezeki. Tuna kusoma bado usomeki.
Half time tupate break. I don't care mtacho. Ongea majungu umbea ila teke. Nani ombea nije kupotea. Kwa nema ya Mungu nazidi kukwea. Nasiofea mkiko mpea. Nongea kwa chungu mtani onea. Nakosea kuua tetea. Kutumia lungu badala ya chair. I swear nitawa ombea. Ka umeipenda like na kushare. My name is a big name. Sipolelewa lazima ukemu. Sifananishe na majina yenu. I am. This is my name.
Kuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.